Oh yeah.
We in the building.
We the Killer Hills.
My sweet guys.
Zamstrummusic.org.
I so messy, right?
WTGYS. Dear mom.
Life yanga inachinda monga cheni movie ya kuna ejela. Siviri ize zima bembela vesha kapanga. Wosa ona monga vopini anapanda. The pain that I went through you can't understand. Ukani ona na kwata you better shut up. Zimonze rigo pedetezo enda peya. Dear mama venfu olavu and support. Unanisunga nina kula. Uma 2000 veze guri sama tipsi. Ziba na bloke popa kache 2020. Veze tiguri la voice guys vene tafuna. Sitenzo kona na njala iyo ni posa. Nina kula respect kubakulu na uremu. Veze nyoko langa tichabeche walafwa. Sete nendeji veze one kawa machela. Veze konde ma business ya amai wakai. Veze vomolo ke wanamvula wajapalodi. Ziningana meti napita chemu peni. My queen is a hilo siva na chite give up. But veni napita mona chita understand it. Nzo loke wapambula kugurisa machipi. Pacha nishi sister manje alemba geti na ini. My enemies ipize kungo toto shabagai. Ati matu uyu waza kapasa waloke wapambula business ya makoini. Wazi wala na veve mana wawo angolemba. Marizao jachoka sister abu apasa. Watake chepo ping mulungu ni mukulu. Anapata kushila chemwana wawo. Zoni za kwila wakangi wanakulila. Wagae vindu manje apani kutandiza. Na life ya kosa tizi wawoze tinapitiamu. Shaka tula shaka panga ni mapembela wa Jesus. Inina maine vena pitiamu gae vikulu. Life experience isila na edge yanga. Zininga name napitiamu vindu vikulu. Nina paya nguku ya veneno kuniripirisa. Zininga iware ijani demu. Smile angu vuti kilamu senzo viziba. Na padozi ilo 5 vacherera.
Jia mam!
Muna nisungani na kura. Paka nao na kasuba.
Jia mam!
Muna nisungani na kura. Paka nao na kasuba.
Jia mam!
Muna nisungani na kura. Paka nao na kasuba.
Jia mam!
Muna nisungani na kura. Paka nao na kasuba.
Jia mam!
Thanks for your love and supporting. Zininga mibale nangu na pasa. You never give up paka chabe na kura. Chukwa tuti mapempela katula. After that ya maiba nambo gurisa mshopu. Mwenzeri salaji maunga na maso ya peni pipo siba na kondwele. Bezo wakuinyirira. Bezo pempela muzimae paka shea. What a getable thing business yeze inakura. Sibezo ziwa bezo tipasa mablesi. I'm a dripper, footy the lapper. Inesi ni matakata. Onjerera apati yambo kutakanya. Jimo muna renga mine nkare 4 pin. I say thank you for your blessings. I love this song for you, dear mom.
Dear mom!
Muna nisungani na kura. Mpaka nao na kasuba.
Dear mom!